kana nyemei o mawnaena to te gabi le region mo maradi sukanon bi leddi niger njiddo e yonki mudun sanne fina tawa e adaji kanye filitagol kulantereje fi galo theater ko nan natna namona illu o mon college tagal mudun won ko yotti universite adu mumun do na gallu nyemei den non ko winde hore makko e nokku fannu jangol andal kanye e wawde golle tagal mun wonno ko kanko iro o natoy jande fina tawa kanyum e adaji ton non woni ko fi wadugol tali natnimo jati bandra mako wita namona iro jon tali
e mon parcours
do filla jande na andal jawdi leedi e bedi mun dum mi hebino sadarna demu sanne fa yottana ka kanto mi limi accidide jande de seni mi jangi hebude tal qur'an licence du dum laato to mi sahana mi tokkito e wadde theater e taleji am der lawol jande universite nde
universitaire
mamma iro salifu non woni inde mako gonga illi o immi do filla jodo winda kulantareje dum wonno e yonki makko sanne sanne na ko ni o ye o jangoy ele fannu fina tawa ada to na universite don endan du hebi o yottin dewtere fi mayde latinde ko wurti war jong balde sappo e joyi o wino wodi himbe latibe sador maji ngurdam no yottina dum familo may
e a resume dal
rabbindide hala kani dewtere ko wite e fulfulde ko wa yottido nedde e mayde dum no tariki suka ummatore fesal dum haltana do fi sador ma ngurdan jonde himbe arzuku e fina tawa non himbe chawrirte der loktoroje meden
dan nos hopitaux nationaux
irono yidi sanne gadol golle ngegne sayidi bandi ko no endan kanka jaar subaka fu am mo hinno e gollangal fa won
wa kanji koni iro la fi
ko andumi iro mi tawa na mana der filla fina tawa mi wowi hawrude e makko to committee kawjido filla fina tawa le universite mo nyame iro gunda makko fu e do fina tawa o woni
sa vi meme e lié a la culture
mama iro salifu o hebo natay fedde godon latine ndermu o mo heba no jogitori fina tawa leydi Niger yahyes